እሱን እኔ ራዶኔ ቪኦኤ ሰገንታ ፓኖራሞት ከደረ ቪኦኤ ሰገንታ ፓኖራሞት ውጣታ ሀገጅ ማታት ገልጋይ ሳለማውራት አዲስ ሰዲት ትርባን ዲጋሜ ለማዲጋሜ ሻኒ ሶብዶም ተከራተ ዋሽንግተን ዲሲ ራከኒ ደበርሲ ባይጁ ያልካ ከጥማ ኮሊንቴ ሰነጋጅ ቻናጋ ሰንፉን ወርኸና እብኑ ኩዳኒ ተርባት አርጉያን ጅማት ፈረኩም ለማብድ ጃማ ቪኦኤ ፓኖራሞ 9 ሰዓት ይፍት ባንዲ ረገለ ሶጀታ አንሶራ ለኸይ አኮሪ ለፈገሩቲ ወራኔ ኢትዮጵያ ነገለ ቦራና ጉሚል ደሎ ሐርቀሎ ሰባ ቦሩቲ ወደን ጉጂል ያ ኸይሰቲ አኮሪ ለፈገሩቲ ናምፉም ተኮጫላ አባው ወሊን ጅርታኒ ጀሬተኒ ሩጅራ ሐማነ ንራጉባ ሐሎን ራፉዳ ዋን ዱንዲ ቡጀ ቡልቺን ሲናኖ አሞ ሰር ሀበቺሱ ጅራጀት ክርስቲያን ኢትዮጵያ ኢስታን ዱዋካው ወፈይሶ ክርስቶስ ፈፈት ሚኒስትሪ ፈያ ኢትዮጵያ አሞ ቫይረስ ኮሮና ተናጀዳ ምርጋብታው ምለዳ ጀለለ ነጋን ጀለዳ ይቾጀ ቡልቺን ሶሮሚያ ማነን ሚሊዮን ዱር ደምነ ቫይረስ ኮሮና ባርባዶ ፉርፎ ጅራጀት ወና ረሰኒት ንፈይሳ ቶኮ
አተሞልተን ከበጀንቶ ታደገ ፈቶተ ኬኛ ኦዱ ጅማተ ገልገላህራፍ አነጃለን ነገመዳቲ ለሚወን ኢትዮጵያ አያነ ዱዋ ከውጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሶካን ፋሲካ ከበጁ ፌሮጅራን ከነቲ ኦፌገኖ በርባክሲ ሶከጎዳኒፍ ሚኒስትሪ ነጉም ሰፈያ ኢትዮጵያ ጋፈቴጅራ ሚኒስቴርቻ ከነቲ ዳይሬክተር ቁንንምቲ ከታን ዶክተር ተገኔ ረጋሳ ቪኦኤ ፈከይሰኒት ሰበባ ወይራራ ቫይረስ ኮሮና ከናፍ ጀቻ አዳና ያና ካን በረተም ከይሳ ተቆቶኩ ሀፉ ቀባጀደን ዋን ሁንዱምቱ ወልራ ፈገኘ ኡመታ ረቲ ከነርከተ ተኡ ቀባጀደኔሩ ኦዱቦ ደገባ ሰቀብና ፈጨይና ቫይረስ ኮሮና አይትሱብ ጀቸ ተርካም ፊምበርባች ሱፉደተማ ከጅሩ ተኡ ሞቱማን ቡልቺ ሰናኖ ኦሮሚያ በክሴጅራ ዱብሂማ ከታአን ኦቦጌታቾ ባልቻ ከጀደኒት መናገረ መናታ ደሙን ቆረናን ገገፈሙ ከራፊን ፍኔራ ከኤ ሃንገ አዳማቲ ገገፈማ ከጅሩ ተኡዱበታን ሀጋማቲ ነምኒ አፍር ዱኩባ ኮቪድ ኩደሰገል ጀደሙን ቀበሙንሳ በረሜራ ጀዱ ከነረቲ ኦዱቦ ደገባ ሰቀብና መናገረ መናታ ደሙን ነሞተ ቫይረስ ኮሮናን ቀበመኔ ፊን ቀበምነ ሆጂና ዳምባሱ ጥሙረሙሳ ቡልቺሲናን ኖቲ ግራይቤክ ሴጅራ ሃለ ከናን ትግራይ ከይሰት አባወራ አርገመን ሚሊዮነ ተኮፍ ቀጥይሻን ቆረናን ረቲ ገገፈሙ ሆገናን ቢሮ ፈያ ቡልቺሰናኖ ትግራይ ዶክተር ሃጎስ ጎድፈይ ኢፍሰኒሩ ቫይረስ ኮሮናን ቀበሙሳኒ ከሸከሜ ነሞኒ ሶዶሚ ሰዲ አደባፈመኒ ዋልታ ቆብአኬ ሰካ አሙስ ኢፍሰኒሩ ቫይረስ ኮሮና ከነካን ኢላሌን ቆረና ወልፈካታን ፍንፍኔ ደበለቴ ጉቱማ ቢየቲ ከይሰት ገገፈማ ከጅሩተው ሙሉጌታ አስባሃ ትግራይ ራገባ ሴራ መጋላ ባህር ዳር ከሰ ከጅሩ ዋልታን ነሞተ ቫይረስ ኮሮና አንቀበመን አደባሰኒ ከሰካ አንስተይ ሜሻሌን ቆረኖ ሁምነ ጉቱን ወጀታ ከንጅሩ ገይን ፈያ ቶኮ ቶኮ ኢፍሰኒ ጅሩ ኦገይን ፈያ ኩና ከጀደኒት ኦፊሳኒ ቫይረስ ኮሮና ራ ኦፌገቹፍ አከሱማስ የስከነ ብሮን ሃለ ቁብሳተ ኢንጅራን አበቲ ሳይንስ ሃዋሳ ከቡልቺሰና ነው አማራ ሜሻሌን ቫይረስ ኮሮና እቲን ቆሮቹፍ ገርጋረን ሃንቅነ እዶቲን ካአመኒ ጅሩጀድ ካናፊስ ጉቱማቲ ሆጀቹ ሂንደንዴኝ ጀዴራ ሞቱማንስ ገመከናን ዴቪከነን ሱተሱተ ረኮንኩን ፍራማ ጀቹሳ አስተር ምዝጋናው ባርዳር ራገባስቴት አበቲ ሃዋሱማ ሶሻል ኢንተርፕራይዝ ኢትዮጵያ ፊ ዊስኪስ ጀደመን ዱልሃራ መቃ ሺልድ ኢትዮጵያ ዮካን ሽፎን ኢትዮጵያ ጀደሙ ጀልቀበኒ ጅሩ ዱል ኩኒስ ኡመተ ኢትዮጵያ ሃርከሰደ ተመተኡ ቫይረስ ኮሮና ካን ኢላሌን ሆጂ ደደመቂንሳ ሆጀቹ ፈከሱመስ ማስኪ ዮካን ዋን ኢቲን ፉኛኒፍ አፋን ኢቲን አጉገን ሚሊዮነ ተኩ አከ ኦሚሸሙ ጎቹፍተኡ ኤደንገረሞ ገባስቴት ሁምኖቲን ነገኛ ካን ኦሮሚያ ጎዲና ጉጂ ገማ ባሃ ከሰት አጀጀመነ ሙርቲ ማሌ ነሞተሂጣ ከጅረንተኡ ጅራቶ ኒፍሰኒ ጅሩ በከቡ ኦኒ ሃዋሳ ከነ መቃንሳኒ አከ ኢፈንታኒ ጋፈተና ከጀደኒት ጉዮተ ደርባ ለማን ከነ ከሰ ነምኒ ዲበላ ማብሸንተምኒ ሂደማኒሩ ኢሳኒስ ሪብጠሎልቶ ተረቲ ዱሉ ፈጀጀሞቱማን ከነ ፉደቹ ዲደንጀ ደሜቱ ጀዱ ገመካኒ አንጓን ነገኛ ካን ኦሮሚያ ኮሎኔል አበበ ገረሱ ካን ጀደሜኩን ሶባ ጀደኒሩ ሞቱማን ከነ የከውጀታን ቆፋ ፋናቡአ ጀደኒሩ ገረቦዳ ገባሰቀምና ከደገ ፈታጀተ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ በከቫይረስ ኮሮና ጀልቀበት ሙልጣቴ ውሃን ከሰት Saduran yada mechala namoni du China ambek sustejirti. Wuhan kesati lakosi namota duani kanengu tumma China kesati duan jet amesana kesa harkashan taman chala jet amera. Angone gumsafaya biyetti ibsabasanin dabalatan namoni kumato kofsh ibala maaf sagaltamni lukuba COVID indu u sanifi kunis lakosa waligalan China kesati namota duani kumasadif ibbasaddeti jatami sagalin ga ejetan. Lakosi namota lukuba COVID kura sagal jet amun kabamani ibbasadif digdami shanin ka dabale yotaw waligalan ka kabaman lakosa sani kumashantamaf ibbasadif soddomi sadita u ubachisan. Ode fannod ya teture ratti adda dummana kasi mudachu saf sababalena adda adda jiru kajet ipsikun tajajile gumsafaya argachu fi namota hed dumminan ufanif. Kana bodammo kanneman ofi ke satti duan wanjiranif adda dumman umamejer er. Addunya ratti lakofsi namota lukuba COVID kudasagalin duan dabalayero jiru kanatti presidentin Amerika Donald Trump Jarmea faya dunya yokan WHO maalak akennan abu murti hudatan irre debi ani sirri da jachundu batajuru. Jarmea ichi werara virusi corona ittisuf wang ubsa ino jenne akasumas China ap loga jedan gabasa gutu tujube des.
President Donald Trump Robi Darbe Akadubatan Itibulchin Sisanika Garsamadaka Jarmea faya dunya WHO afken kanra rasuta umar kane sudan. Jarmea ichi China af babsa. Kanaft intalli rattigegge samajra jedan. Trump WHO tumrabati amajir ugurasan China raka an mormi jedani kanas kangud anif virusin corona akkan facane fittisuf jecha jedaniru. Trump tidabaludan kajelfamni WHO yeroba yibarbachisata itti dangan sani akkato atamungone. Ibein akkan daddarbukun addunyar akkafach awfsaba batae. Sun dogogorohama yokanimo tari bekuta ajedan. Wirarri kun enna jalqabakae Trump China of WHO galateeffatani turan garu jalqaba turban darbeemmo yaada isaanii jijjiirani deggirsa kennan rarraasuuf dhaadatan. United States adda durummaadhaan WHO kan gargaartu yoo ta'u waggaa darbe dolaara miliyoona 500 miliyoona 50 ol gumaachite. Kunis deggirsa jaarmiichi walumaa gala argatu dhibbarraa harka 15. Sadarkaa lammaffaaf sadaffaarratti deggersa jaarmichaaf kan godhan dhaabbata Bill Gatesiif Gavi Alliance jedhaman isaanis ergaa Twitterii dabarsaniin murtiin Trump balaa qaba jedhan. Qeeqxonni hedduun WHO'n weerara kana fakkaataan deebiitti kenne ga'aa miti jedhaniiru. Biyyoonni hedduunis qajeelfama WHO'n kenne boodatti dhiisanii jalqaba ennaa weerarri kun ka'e daawwattoota Chaayinaarra ugura ka'aniiru. Qeeqxoonni hangi tokko immoo hojii jaarmeechaa xiinxaluun erga weerarri kun darbe booda ta'uu qaba malee yeroo addunyaan weerara kana to'annaa jala oolchuuf yaalaa jirutti miti jedhu.
Oduun arraa qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuuf jirtan. Kiristaana Itoophiyaa ibsaan guyyaa du'a ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos ol keeffata. Ministeerri fayyaa akkumatti. Vaayirasii koronaa kanaatiif jedhee mirga bitaaf mul'achaa jilallee nagaa mulfeeffatu gaafata. Sahaayi Daamtootu nu erge.
Ayyaana Faasikaa yookiin du'a ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoos hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti haala ho'aadhaan kabajamu. Garuu bara kana namni hundi waa'ee vaayirasii koronaa yaada keessa galchuudhaan akka duraan barametti osoo hin taane of eeggannoo cimaadhaan kabajuu qabaa jedhan Dr. Taganii Raggaasaa, Daayireektarri Kominikeeshinii Ministeera Eegumsa Fayyaa Itoophiyaa.
Wanni ayyaana faana wal qabatee dhufu tokko wanni of eeggannoon irratti godhamuu qabu gabayaa raakaasitiif bittaaf gurgurtaa gaggeeffamu yeroo kaanega caalee mul'achuu danda'a gabaa faana wal qabatee ayyaana irraa waan jiruuf. Achi irratti of eeggannoon godhamuu qabu yeroo bittaaf gurgurtaan gaggeeffamu dhimmoota of eeggannoo sana dagachuun kan jiraatu walirraa fagaachuun akka harma kana dura ergaa karaa. Ministeera fayyaa fi ogeessota fayyaa irraa darbaa jiruun of eeggannoo gochuun bittaa gurgurtaa yeroo gaggeessinu walirraa fagaannee bittaa gurgurtaa keenya gaggeessuun baay'ee barbaachisaadha. Kun irraanfatamuu qabu.
Matin, Hirion, Firifi, Ollan, Ayana kan gammachun, Anga qopheeffatanii waliin nyaachaa dhugaa dabarsuun beekamaadha kan jiran Dr. Taganeen barana yoo danda'ame hunduu mana mana isaatti kopha kophaatti kabajuu yoo hin taane immoo akka gorsa ogeeyyii fayyaatti wal tuttuqqii dhiisuudhaan fageenya isaanii eeggachuun barbaachisaadha jiran. Ayyaana kanarratti qalmini heddummaata kan jiran Dr. Taganeen yeroo bittaarraa eegalee hanga qophaa'ee nyaataaf qaqqabutti eeggannoo cimaa gochuun barbaachisaa ta'uu ibsani.
Kalma kana keessatti tuttuqaan jiraachuu danda'a waan ta'eef dirree bishaan qulqulluu fi saamunaadhaan harka dhiqachuu namoonni kana gaggeessan walirraa fageenya eeggachuu dagatamuu qabu waan ta'eef kanarratti xiyyeeffannoo addaa kenninee foon dheedhii nyaachuu dhiisuu akka fayyaatti kanaan gorsa kennina. Akkuma danda'ametti bilcheessinee nyaachuun barbaachisaadha. Qurxummiis akkuma kan dheedhii nyaachuun barbaachisu bilcheessinee nyaachuun baay'ee barbaachisaadha. Yaana kan haala gaarii haala namni sirratti gargaaramu inni qabu isan qabne gargaaree akkuma kana dura baratame aadaa keenyatti warra gargaaru waan ta'eef namoota waa'ee koronaa kana wal qabsiise rakkinni quunnamu jiraachuu danda'a. Galii jalaa gadi bu'uu danda'a. Kanaaf warri immoo fooyyee qabnu warra deeggarsa barbaadu kana gargaaree ayyaana kana bifa kanaan qabanye ceewwatu nurra jiraata ergaa jiru qabna.
Dr. Taganeen itti dabaluudhaan har'a magaalaa Finfinnee keessatti naannoo gabaa deemuun haalli bittaaf gurgurtaa maal akka fakkaatu taajjabnee jirraa kan jiran namoonni qajeelfamoota jedhan dagachuu isaanii taajjabneerraa jechuun tuttuqqaan bittaa fi gurgurtaa irratti mul'atu ammallee xiyyeeffannoo itti kennuu qabu jechuudhaan dhaamsa dabarsaniiru. Ayyaanni Faasikaa bara kanaa kan gammachuu fi badhaadhinaa akka ta'us hordoftoota amantaa kiristaanaa maraaf hawwaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Mootummaan naannoo Oromiyaa manneen miliyoon hedduu riyaaniitiin vaayirasii koronaa barbaadu furfoo jirraa jira. Hojii kanaaf akka isaallee gargaaruu fi birri miliyoon 500 caalchitti barbaadu jirraa jira. Muktar Jamaalittiin dubbiimaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa dubbise kutaa lammeessoo kuno tana.
Obbo Geetaachoo walumaa gala haala too'annaa tamsa'ina vaayirasii koronaa yookaan ammoo COVID-19 maal fakkaata Oromiyaa keessatti?
Keessumaatii hubannaan karaa miidiyaatiin fayyadamuutiin maatiin hawaasni walii walii isaatiin wal barsiisuutiin hubannoo kennuun hojii xiyyeeffannaan kennamee hojjetamaa ture. Kanarraa kan dhaabbileen tajaajila kennanii fi dhaabbileen oomisha garaagaraa irratti bobba'an kallattii kamiin karaa qulqullina eeggatuun tajaajila kennuu danda'u. Warri oomishanis karaa kamiin tajaajila oomisha isaanii karaa dhibee kana ittisuu danda'uun kennuu danda'u kan jiru irratti xiyyeeffatamee hojjetamaatii kan jiru. Kanaaf wantoota hubannaa sanaaf deeggaran seerota garaagaraa baasanii hojiirra oolchuutiin karaa adda ta'een yeroo ammaa kana kan hojjetamaa jiru.
Sakatta'iinsa vaayirasii koronaa adda baasuudhaaf Oromiyaa keessatti laabiraatooriileen garaagaraa hundeeffamaa turuunsaa dubbatamee jira. Maaltu maal hojjetaa hojii laabiraatooriitti walqabate?
Iddoon laabiraatoorii dhibee kana itti sakatta'uu hin danda'amu mallattoo dhibee kana itti sakatta'uu hin danda'amu akka naannoo keenyaatti iddoo shanii kan adda ba'e iddoo shanan keessaa iddoon lama guutummaa guutuutti hojii jalqabee jira. Haramayyaadhaa fi Adaamaarra kan jiru kan Asallaarra jiruu fi kan Jimmaa irra jiru immoo gidduu kana torbee kana keessa akka hojii jalqabutti wanti hundumtuu qopheensaa xumurameera. Kan naqamteerraatis qophii xumuraati kan inni jiru. Meeshaaleen sanaaf barbaachisan hundi guutamanii kitiiwwan iddoo sana sakatta'insa sanaaf barbaadaman ogeessi sakatta'insa kanaaf tajaajiluu danda'an qophaa'anii bakka kanatti akka galu godhamee hojiin kan hojjetamaa jiru. Sana duwwaasituun isaanii haalli ittiin dhibee kana ittisuu dandeenyu inni guddaan tokko namoonni dhibee kanaaf shakkamanii fi mallattoon garaagaraa irratti mul'atu haalli isaan bakki isaan turan akka jiraatu gochuudha. Kanaaf godinaaleef magaalota hunda keessatti bakki tursiisuu akka qophaa'u yuunivarsiitii naannoo keenya keessa jiru kolleejjiiwwan naannoo keenya keessa jirus dhimma kanarratti akka isaan hojjetaniif kallattiin kennamee itti deemamaa jira jechuudha.
Namni tokko kanaan dura dukamii qabame eennuun akka walqunnamtii qabu hin beekamu ka jedhu ministeerri fayyaa ibsee ture. Tarii immoo haalli akkasii hawaasa keessatti yoo babal'ataatiin hin deeme rakkoollee geessuu danda'a jedhanii ogeessonni fayyaa irra deddeebiidhaan kaasan jiru. Wanti akkasii yaadame maaltu jiru Oromiyaa keessatti?
Sakatta'iinsa duwwaa osoo hin taane dhifaana dhawutu jira. Namni tokko shakkamee yookaan to'atame ta'e namni sun yookaan immoo kan qabame yoo ta'e namni qabame sun eenyu wajjin walqunnamtii qabaa naannoo kam jiraate eessaa dhufe eessatti galaa kan jedhu faana dhawuu fi bal'inaan gaggeeffamaa jira. kunti ye fanna gudda titti kenne meje gara tokkoni kara brati ni mo namni magala na oromia ke sabakka gara gara yero senu magala tigalu oromia ke satti wanti mukho inatti ni mallatto mukho inatti fudatan injira sankano jino je tamaji rujira kara brati ni mo ganda ganda ke satti hamma kalesa galgala qoranetti gara namota miliena digdami sadi braga american jiru tausa ragada ni qoranne jira maati bira sidi ma jira tokko namo kudadin maati ma olla olla dan oletti damani tajajila kennu daf ibeen kuni ballatto dibe kana namni bi ala sure deviye namni namota gara gara tin wal kunam tikabu yegnanno kenye gesa kan socho yudrate akosi of galmesan ollani solla saati eru akkani kennu la kosa silki biro faya oromia tibe name tajajila kun kenna ma jira kana shakkinga ba kana anjiru njiru namni tokko bakka tokko shakkame yedu namni isa dudda dubo jiro namni suni virusi kana ne positive ta era tae namni isa wajini wal kunam tikabu enyu kan jedu faana daun kara addate no jita ma jira
ogessoni fayyaas hawaasni simmo akkaata ittisa kanarratti danqaa tokko kan kaasanii harka dhiqadhaa jedhama bakka baay'ee bishaan dhiqatamu miti dhugamuyyuu hin jiru jedhanii tariiti rakkoolee akka kanaa kana faluudhaaf bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa waan addaa karoorfate qaba.
Mallitti ofirraa ittisuu dandeenyu harka dhiqachuun isa tokko bishaaniin saamunaan fayyadamne kanaaf dhiyeessiiwwan barbaachisan yeroo yeroo akka dhiyaatu hojii xiyyeeffannaa addaatiin hojjetamaa jiru jira. Biiroon bishaan Oromiyaas bakka bishaanni toorarra jiru dafee xumuramee tajaajila kennuu danda'u irratti karaa adda ta'e humna addaatiin akka hojjetu gochuudha. Inni lammaffaan immoo mallitti ofirraa ittisamu dhiqannaan bakka hin jiraannetti immoo saanitaayizarii fi alkooliin kana ittisuu danda'u akka dhiyaatu godhamaatu jira. Tola ooltonni garaa garaas magaalaa keessa deemanii tajaajila kana kennaa jiru. Maloota hundaanuu deemnee uummatni keenya sababa qulqullina dhabuutiin miidhaan akkasarran geenyee fi mootummaan naannoo Oromiyaa hojjechaa kan jiru rakkoon bishaanii rakkoo dhugaadha. Garuu immoo yoo bishaanis dhabame malattiin keemikaalonni kanaaf ta'an saanitaayizariin dhiyaatanii namni ittiin tajaajila sana argachuu danda'utti xiyyeeffatamee kan hojjetamaa jirudha jechuudha.
Oromiyaan naannoolee baay'eedhaan wal daangeessiti. Naannoo qofa osoo hin ta'in daangaa idila addunyaa kanneen akka mooyyaalee faallee qabdi. Qindoominaan hojiin hojjetamu maal fakkaata? Naannoolee waliin illee akkasumatti immoo federaala wajjin biyyoota akka keeniyaafaa wajjin.
Koreen hubannaa uumuutii fi hundeeffamee fi koreen dhimma dhibee kana barsiisuu fi kallattiidhaan irratti hojjetu giddugaleessaan sadarkaa biyyaattis dhaabbateeti kan hojjeta. Jiru sana naannoof naannoo gidduutti torbeedhaan giddugala tokko irratti viidiyoo konferensiidhaan haala raawwii hojii keenyaatii fi wantoota waliin hojjechuu dandeenyu qindeessummaa waajjira ministeera muummeetiin iddoo tokkotti maree gaggeessaati kan jirru. Isaaf odeeffannoo ilaachuuf waliin hojjechuun karaa biraatiin immoo biyyoota ollaarraa fi akka namni gara biyyaa keessa hin galle sochiin hunduu cufamee jira jechuudha. Akka biyyaatti bakka daangaarra jiru keessumaati kan karaa Jibuutii karaa Keeniyaatii fi karaawwan gara naannoo keenyaatti galan hundarratti eegumsi addaa akka godhamuu fi bakkeen sakattaniitaas akka jiramu wanti ittiin ho'ina namaa lakkaa'anii nama galeef taa'ee ittiin hordofan karaa xiyyeeffannaa qabuuniin kan hojjetamaa jiru. Ammas xiyyeeffannaa guddaa kan barbaadu inni kan qoranne isa kana jechuudha.
Oromiyaan Finfinnee taantee baay'ee saaxilamtuudha kan jedhe baay'inaan ka'a. Naannoleen naannoo Finfinnee jiran akkasumatti ammoo gara koriidarii indaastirii kanaa fi karaa alergii fi hojiileen garaagaraa keessa deddeemu kana naannoo Dukamirraa kaasee hanga Bishooftuu Adaamaa kanniin xiyyeeffannaan addaa naannolee saaxilamoo ta'an kan irratti hojjetamoo maaltu jira?
Akka naannoo keenyaatti bakkeewwan industiriin itti babal'atanii fi dhaabbileen alaa keessatti socho'an kana keessatti jalqabumaa kaasee iddoon xiyyeeffannaan addaatti kennamee irratti hojjetamu jalqabe achi. Kanaaf iddoo kanarratti warshaawwanleen jiran hojii hojjechuu isaanii dhaabuu hin danda'anii sochii dinagdees kana duukaatti fufuu qabna waan ta'eef qaala isaanitti humna namaa qaban bakka lama sadiitti qoodanii darabeedhaan akka hojjetan godhan kallattiin kaame sanatti hordoffiin godhamaa jira. Karaa biraatiin immoo hojjettoota isaanii kan bakkeedhaa galan yoo jiraatan yeroo turtii bultii 14 keessatti ilaalamanii gara hojiitti akka isaan galanii sanaan dura nama bultii 14 hin turiin akka inni gara hojiitti hin galle gochuudhaanii karaa biraatiin hojjettoota isaaniitii fi meeshaalee isaan ittiin of eeggatan dhiyeessuutiin deeggarsii akka godhamu karaa adda ta'een naannolee dhibee kanaaf saaxilamoodha jedhamanii namoota dhibee kanaaf saaxilamoodha jedhan irratti xiyyeeffatameeti kan hojjetamaa jiru jechuudha.
Harka qalleeyyii ta'anii kanneen jiruu hawaasaa keessa jiran akkuma jiranitti ta'ee namoonni daandiirra galanii rakkoon kuni gaafa dhufaatiniin deeme saaxilamummaan isaaniillee hammaataadha wannumti alaa nyaataniitiniin argatan sunillee hin hafa. Maaltu yaadame dhimma hawaasummaa akkasii irratti?
akanan no kenya tisi kore wan torba kan nabatani kore enta jajira la mumma kore sana kesa isa toko tola olto sa ijaru dan abotin kabenya nan no kenya kesa jiran kabenya kabanin umna kabanin bekumsa kabanin wan arka kaban hundan wal chirada bachu sa chingwa na maturi sa chiva ye gudara wali gala kalesa yoro koran nu malaka ankan waliti kabame mesha dan ka waliti kabame kenna wangara gara waliti yoro idamu gara meko malaka atirode mu gara niliena iba afuri olkanta wu gargar sarka kalleji namo tara konku namu dando jidane anti ko paigra kara brati nimmo o arka kalleji ni satta basudan gara nama ko bari patoko hortami torba kalesa adam basu fi ala me jira kalleyin sana ko fazu tuntan ni namoni kara rajrani malala ma kan fayeda ni namoni hoji gara gara ti fite mani iddo gara gara ma galo take oromiya ke sabaka gara gara jiran jalqaba mati sani bakka sanjir ni addabas ni gara mati sani tigalani mati sani wajinin yoro kana darbu akakaban kan mati tigalan ingkapne fi bakka galan ingkapne mo magalon ni hundinu centeri ti waliti kabamani to ibe kana fin satelamin halat ti ibe kana raw fitti sudan daanin kara fe ganno kabuni centeri tigalani akkan nyaati sani warbaaje su dia to fi kallati ti e fanani tigalani oje tamajiru antef gaba kana tistu sege ti adame fi kare ratto je tamajiru ka
obo ge ta chobalcha dubima bulchin samatu mana no oromia gafi debi kana fo an hayya mamota tanif makada ge fatto ta radio sagale american singala te fanna
Kalau tu masih ni siapa nak latih ni?
Tadi ni dia sedang tafan orang muda kasih ujaran.
Negeri Borana Ana Liban, Goro Dolatif, Gar Harkalohat, Gar Sabba Barufat, Godin Gujiliya Kesa. Akuari lapa jadi, Borani Mautumma Abah Walin Jistani jadi ini. Nam Hedu Hidujira, Khan Manneni Ragubani Khan Hori Rafudan. Wan Hedu Nam Rakisu Jiranir. Kesa tuju Harkaloh Negeri Borana Wah Kesa. Nam Gar Ibu Sabba Jalu, Kumni Kadda Oromia Hidha Jiran. Mautumma Nam Mosir Kabatci Su Farkansi San Kudacu Jiranir. Kalau Mau Dawit Nuarik.
Akejira tunbi dubbeseniti hununni addamotu mananno oromia anulika mojjira manka gujiba kanaka gorodola gumiel dello sababoru filiban kesatti jiratu teddu makaida toto warana bilisuma oromo warga rajirtu jedun daajiru jiratana na gorodola magala arqallo halike sijiru ya addesada ajira
halli jiru bae addesada umanni bae galu undandeu namoto undo jetoto motuma rajamare azakota toto ofise bultoto dalla toto ndaru jirani namota waje le jusuti jirani lakke rakonga motumata indarara hama umata da gajira umata ana anota du wakanni la fallin kotan ne fana goro dola ke damma ganda wato wureri jira mufi ganda kararo ke ta kanan ko koyu da fan kotan ne ba ya fi abawo shane barbada jirani umata da kishani barbasha tiyo rakonga waje ke so jira umati sababi da kana abawo shane da gartu jirani ti umata kanuma ni dani ya warka ummata makara baye dararajiru liyu ali dafi milisha da walate kabinota ana da balate warka na tida jira ke sattu milisha baye ummata tumuti dararuk cima mi da maka range jiru milisha da umman rakko waye ke tsamma sambata darbe kana ichu godinum guji ana goro dola ke satti gandan ura umba ke satti addi dora mara da da jira mut ja sabiya na huri saddeta uddo sate na na jira mu worana yuli yali tin ajeha akalo guya di dami shani ichu ji kana ja darbe kana de mani ti goko ke satti na na ge akasi mate na mala ma mate abba to ko fitan
jiratan kullu ko sina motum na adda polisi oromian to na jira olani heddu wante fi baladu kuba fi lisati na mu wujude
ila amma mota ka gura jiran sababa ummata sababa corona ti adda faga da jiran kana mana balbala to ko ke sat ana goro dola magala arkan lo ke sat na idda shol baka to kotti da ni do na mota di yo le ji awashar bat le ji ani le ji fata ni galan ke salle ummata ba ji tirani ka ni duka ko te bul akana antumani tacca sani mani da ti guru jira ga ma ti ya ra kana le kuno gando ta ba ji ke sa ga ma gura ma jiru na mon challi sani mani da ti ga sani na mota la kan dubbi ni do ka man ma tinis de den den dubbi su police ta wi dubbi sani ya ko du bisu yettu police ta du bicewa kawle fi defo anya tenen su du gulle police ta kene zaman ilanu na masan argun dan dotto mana urti di silami nu undu biswa cuma kasih bolta gurani baka polis urti tu mana je kasani aci bolta darbu bapa nama lah tu mana je kasani seni nang inu le mas silan jadi orang ni berkah unjur tu nami dan kita mau malah sama berdami nami berkutu koi unjur amma guji sese jurah cun berada salan orang ni dan gandota yes anak taba yes amma nami lakukan kota tu. Ia pelak aku kata turan untuk mati, nampak aku kata tu shane juga. Abah aku shane dek garan, nampak aku tu elam, nampak aku tu gidi agara kat duyan beka dufgatte, abah aku berbad turan untuk mati lindente. Angkau tu untuk mati lewat esari lindet tertanjirani, nampak tu abah iwan ati gurani garadat tiyo.
Akhirnya tu nijerani tiga guru dolat tanse, nampak dun tuan no polisi jelaka oleh jerame, ana liban kesati. Jiratan ani cah, wan jirat susah dek kebaya jiran jiran, akasiti ibu.
Kalau insani, mani magal nagel ya, sesatpi, ini gandut badia ratille, mani barum sana milu ninjira, bayin nani mo gandut badia ra, makina wan injir, pulukano fani, milam fidani, khaidan jira, kan mo magal nagel ya, sesat butuman butu nama dia umat afia dan nama dia umat dubbatu dan dano, jata darga des, jar jar fidani adom pelatini yuk. Un disani juga hidani juru itu mantan mantuk resati nama kita garter mesat walubah saat itu isu arah pelajar cuma tinggal cuak kita garter thumani garafani hidani walirati thula juru kabar badani macam resa thula ni garisan gate nama indehu bakam nagel leburan resa warroni demangku ma bak sadi juru tokofa wajira bulci sa polisi magal nagel le khadurani hanano Moyele tarangar jalat si juruti idamani juru bayi insani wajira polisi dulu lecetu. Bayi insani mo warrota bulcis magalati khanar gaman juru pakena khismatu bulcis magala ara amat har gaman. Warrota mati insani yukhan abam manisi waran rasa yukhan boton waran blisum warumo khejiru. Khasit idamani jiran. Daim bulcis horbubule kabatani khasit idamani jiran daim ulumaitu. Ati operasi selte daimu sunat dalam tebul tisorba, abang mangkangse shane dajwa jujjeda mungkidani wajira bulcis magala nagele. Tifhan mau wajira bulcis ana liban, godina ancina juru selle tidani juru bak sadit tidamani juru sunagel khisat. Namun yang gemat tidamani jurani, nama gana wanti dami berkamin juru, nanu nama ibla maksan sama kasga magal nagelle kopati namun ni halif ar kopi tidamani itu.
Jiratunne anata afrangujiba, jichun gorodola sababoru, libani figumir dalora dubatan, namotom ne adauro meatuan nujala ulcakan, frotan isani lida kanihila loken dendeinye. Rekatuan najala ulpamani turanusi, mana murti tivis akain ne anedubatan, jiratunne kun. Kesuma, anak gumel dalam lofi megalah negeri kesatii polis itu korat korat balati angga unni mautum malle tuan najal olfa maniru ujar jiratun.
Wajira harkallo magara anak goro dola magalu harkallo jeta. Eba kai suma wajira demu bari lapa cakar wajira dembulca anak goro dola ecu. Insyaar bani ramah si koran nujira kote deni nulisha aci kadde puter wajira polisi kesite ite. Aci mucah oleh amalnya darah kada, bersama universiti ra darah darbet umurnya agak seni kadara hingga berskate jira. Aci sal kadanya kasuma katama kesa katama darbet kana guia kami sal cukup ani dani. Kadran lemo boleh suma ke nikir cuka apa cufi gide menduba wajib polisi. Inilah wajib polisi budak bersedia katil le posisi ni dani ni cuma kawan ini sal dani.
Nanu nama ibla maksan sama kasga magal nagel le kopati namun ni halif ar kopi damani itu. Polisi nam kuran itu kay dam telim hanya ni mo khabine godina jar boru galgal oje damta. Namu tu khabine godina le khabine anal le undi sani nam sokumal le namu sa gemat daman undi sani nam ibla maaf nanu shantama tangke saya.
Komisirat tu takana obu abdu badoyo hoganah wajib bulcin safi nagenya anali bangga berdenture. Isanis mautu mana mana katim bunai terkampi serakah baca sufurat ejaran yuri bikanan.
Ulang tu mana sera birasis dubrasis si walikit sera dubartin ya kira waktu yohan ammo amu tu jadi bosan jirwa dengari dongkam bunyi birangiru. Kata ma yuri mautu mana jadi bunyi kamu tak kau bawen orang saya kata jila nama ni kul kulami. Karena aku dubartosi nama ni jirani kami diisti nama ni jirani jadi kahenan kami syakam kami jualan tu orang dubartainna kami syakam. Kami sudah bosan juga kalau nyari lo kalau jangan sekarang ni tu kata mana duras duras tu nak ambil buat ni duras cuma mana.
Anasani kesatis lakukan amat ayam ini gara fatamani. Ika gugurra of kusatani jiran. Abdu biamaz engkau tu mautum maafi misin suatu polisi orang yang sekarang ni magalan yang galit itu anajilajiru jiran mana lalajse. Wambe kuingka bujiran. Kolonel Abbebee Garasuu hogganaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya mootummaa naannoo Oromiyaati. Yoo himannaa jiraattota kanaaf deebii kennan mootummaan seera kabachiise malee waan balleessi biroon hin jiru jedhu. Namoonni akka hin dalagin kana keessa hidhamaa jiru jedhu jiraattonni kanaaf deebii maal qabdu jennaan akkas jedhu.
Kan odeeffannoo akkasii hin qabu namoonni yakka irratti shakkamtoonni nama qabamanii hidhamu kan yakka hojjetee namarraa nama lubbuu namaa balleesse qabeenya namaa barbadeesse seeratti dhiyaatee gaafata. Kana haala namni lafumaa ka'ee qabamee hidhamu jiru. Ani hin beeku namoota 500 ta'uu 600 kan qabamaa jiru garuu shakkamtootaa fi yakkamtoota.
Kolonel Abbabeen himata humni addaa poolisii Oromiyaa aanaa Gooroo Dolaa keessatti ajjechaa raawwatee qabeenya namaa balleessa jechaan jiraattun dhiyeeffatan ilaalchise humnoonni mootummaa gochaa akkasiin raawwatanu jechaan deebii kana ni jiran aangawoota aanaa fi godinaa akkasumas poolisoota hidhamaniiru jedhame ilaalchises yakki irratti argamnaan hunduu ni gaafatamaa jedhan yoo deebii kennan. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Ayyala morofeen wanni har'aaf samii koo qopheessiin tattanuma agarsiisa olaanuu gulaa boqonnaa dansa qabaaddaa qopheessanii ta'a torbaanitti irra deebiin taaboriifis ta'anii caqasa ansoora lafeetiif naga jenne nage kanatti aanee sagantaa afaan amaaraatti ta'an. The Voice of America.